phela sifami ngenile ingenile sengoni
woni
woni sengoni
woni
woni ngelukholo ba phela sifami ngenile
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 yo funa ni yesi labani
hiphopzeta.com.